Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Sakiraabe hiddibe ono e jam hande alal baare sappo e lew nowambre sappo e jeddi yamde jabburi masilma champaten nay e joyle e den so ndu kany e gimbala kala bokkade so ri wonde kabaruji dal non jiri won to boggi jande to on kompite tande wiide hunde fuk wono joga gouvernement Mali o kany sellini hande wiide e buñaw e bola o nenan han ko tawe hunde fuk wono joga hono yimbe di don chagal mur be cellini wiide be mayi doctoro clinique Pasteur dum woni ACI 2000 do babako do enna doctoro rende enna kanyum harama fa labi de mayde wadi wotunde kanan ko Mali be jate nenno beltino wiide wala do mi o mata ale Mali do enna nenno jama kurdo immike wi kina doctoro rende enna nenno kanan ko mudun njuke bete o woni ko be jidi e yadobe halaji fa han nenno hono hala sodugol ndiwo president ga kanye e kaborde nenno lalmi Mali enna sodugol mudo e dow hono nguikaji ko enna hala mun timali e kunde yimbe wala funo no golle lettre o tor gali de bangal hono horebe parti politique le Mali do bismila modon studio tawani bar gouvernement Mali o selini hanke wiide nyaw e bola o ena masin bini neddo neno dido bo ena ACI 2000 do ena woni do ena nokku docteur Mamadou wetende clinique Pasteur to ena safa de o de docteur Mamadou kanyum harama pati neddo fu nada pati goddo yalta to ena kedde umar waygalo
kanyen police ngabe hewbe jippinama yade dum won to docteur o de mawde no dirtende clinique Pasteur de wala e jeyal lamunde non kanko do non ministre jado kabaruji lamo o hollitiri docteur goto kanyum sawnintina ton sera litan wede du o doctoro dali adna hanken o doctoro wiyama o memino dum won hon neddo goto iwruno to laggina to on wari sawrade le clinique ko dum woni jonte e bolade kanyu cikkita woni e mudun wakande be cawrana to clinique o to ndu hollitama wede dum won hon tagumaasi jonte de jata no gonno o hono nyawdo garnodo ton o wakande o mayno le doctoro de do tottama yib makko ay ben labi mo jiro yimo faato laggina to debbe nabata mo de du be jeewa jiidjam makko dum woni hollitinde wiide yalla nyaw jonte e bolade en bari mo nawana
o kabaru metudo yedama wat tunde kanan ko be enen biltino jaata wiide neddo fura baka kase hedda kiraabe re le Mali do an kanyum de nyaw o kanyum warno dewel gotel bonen ngel duubi didi fa kay nden kedde Umar Waygalo faa
caggal ko doctoro goto iwili hen hanken ko holita we doctoro goddo kasen du jontado wakkati joni on du sawnintina ma sera non neddo goto jaati du wonono gollo le clinique Pasteur to holitiri o holiti wiide do yida inde makko inde hon yimbel tawnobe cella gonnobe le clinique Pasteur be fu wakkati jonobe tawnintina ma sera nyaw jonte dun won ko yato clinique Pasteur ko dum walda dum won hono ko cukalel dewel iwno ngel to kayto ngel yimbele tem dre njettom kanyum memno dum won cukalel dewel iwno ngel e jonte e bola ngel to kayto kambe yimbele be miccitede wiide be tawnintinama sera ka wakkati jono be furbe njuppitama jaggal ko be ngadno ton balde noga e go ko wakkati jono Mali won leedi jeego beri dum wondi jonte e bola de bangge mudum le Afrique do
doctoro en nenno gila doctoro goto o kanyum mayi nenno holitama ngam nyebol nyaw e bola en no le doctoro passé clinique Pasteur to en horejo doctoro na jati kanyum wi dabereji mawdi piyama sabi de nde harama pati neddo fu heba arabude to goddo kase doctoro goddo kanyum tumano do an wonduno e hono doctoro o to dum kanyum do an wonde honje de se gajugo bandan de horejo clinique Pasteur o biete do ben baba waata kedo dem barke sisi
ila kenyan le wattu 18h men kebi tajoral wiide nyaw jonta ebola o wari gollido amen o tajorangal men heberi suudu kuma nindu dartude geedji nyaw o ben martini men kumpa wiide nyaw jonta ebola o jaati wari gollidindo amen o le wattu joni o meden gondi e fiide dabareji le fabondiral laamu o e horebe doctor en be hono no OMS dardirini kebon hen dun faamu wiide doctor en gollobe le suudu doctor ndu e nyawbe gombe ton be fu be goddintinama imali wadan wadede so tawi nyaw jonta ebola o raabay be kambe dun be ngaran be goddintine hakke balde debbe ewe so nyaw jonta ebola o rabinaybe andon wiide le wattu joni o neddo goto sikkitama e mabbe jonte gonde makko de ana nandi e nyaw jonte ebola o kanko ga o nabama nokku kejanaado yimbe be nyaw jonte ebola na yimbe cikkititebe be nyaw jonte ebola woni e mudun be
taggal ko laginen ko kany e doctoro goto mayi ganyo o nyaw e himbala nyaw ebola hono to doctoro le clinique Pasteur to yimbe hewbe neno ko lidi neno dum yebare tan sabimbini o golle be jeli ke dun yalla lamu ana ana juka ndedo doktoro horebe mudum isa fagaba mo lamdo diri kanyen bete usman dum yakere ne barke sisi
des investigations
le wattu joni o golleji mawdi ana gondi e wadede sabi fe huune ko hakkata men tajoral wiide nyawdo arandejo mo nyaw jonta ebola o nangi o jogiraka no hanir jogirade le doktoro rembiyetende clinique pasteur le hakkilanta ko menen ko men gondi e wadde joni de dum woni hono yedude halaji di men nani di famen keba jogirgal lobbal me anda ko dum woni gonga e kabaruji di so jukko ana hani wadede fewde e doktoro rende mede mila dum dun waran wadede le bangal sariya le bangal uddugol keri di mede mila menen hono talki sariyaji tongadi le yamiroje oms di fa hande di talki men tuugi ana hani ko men imo famen pama ko won ton jati le wattu joni o so won kabaruji goddi njaltitidde hen kasen mede mila lam o heddori jogorgal amana o le wattu joni o hala uddugol keri di wawaka halede le wattu joni o
den ko futi yimbe chapantoto ana gondi e horede den fa jewe yalla nyaw o rabay dum en yimbe chapande nay e njoyo wobbe kay jeydabe doktoro maydo do ana gondi e honjede e le galle mabbe nan gondo dawdo bugudende wotere bamakodo en yimbe wobbe dum ana gondi e tewtede yalla wala ko bili dum e o do nyaw en nan sakirabe tinne notirami mi jango modo e le Facebook helloji mudum kany e Twitter studio tamani di on jarama
tamani
fa hande jama o en ronki famude nen ko hadi neddo fu jukede tiagal hono nguykaaji mawdi gadudul lesudu gondi wo wa president ka en kany e kaborde larme malide en mahamad maymun kanko mo lanno diri e wo mo ndardi mi jago mudum ko beteedo e tian fakabasi sogo dunke bangal parti ju politique de Oumar Waygalo
les hommes qui ont
kambe du wonon yimbe le ngattube malile lu gerle duubi no ga jabbi bi a tawan fa hande kambe be yimbe le gonton sa tay kiti kidun jati jati ay wakkati jono malim ko be ana jundiraade wiide fe yalla wayli terana wadale laamo o dum waddu so wakkati jono waydi nyangede dum heewi nokko ha dum hokkato no yimbeele wobbe kasene jaati hono wiide fa ngada bonandaaji dum non ko yimbeele be ngatte nokko o ko
den no holliti de fa hande nedo walde e humaniide hun fu no daatugol hakkeji bibbe na immike kanyu du fa faabo rewbe torribe e le basiji malidi en e be poti rewbe temedere be worbe chamuno e mudum e le hono dido basiji bibbe den no i am dash dum nedo walde humaniide hakkibe de selini le jidal hakkune mudon kany yedo be halaji betande Oumar Waygalo landondiri e Moktar Mariko kanko won horejo walde de nakru dem barke sisi
o botu modo kerido do wullango samugol rewbe e waru hore wonno do mudun men baawi suttade ko foti rewbe temedere kasindun men bami anniya fa baade be faado haadi fu don sabimbini so men nani talki tribunal e inde mabbe yalla aduna alla o fu ana humpito wiide sariya ana taba bangal torraji pawadi do rewbe so en jewi gila basiji di fuddi e leydi meden di warde hande wala fu nanudo talki tribunal fa wullito bangal samugol e rewbe dewle kaynaade e garnyaade rewbe
kirabi jeewon ko wadan banga region ngaji hollitide dewtere kallal aljeengal en faccitana ma motin ko bebete hande biron hono ministre soldat se mudum be en gombe moto be en kambe jati lati sababu so di anniyaji enden bam tabintina to o motito sugabe sappo hono gujji ko yaata ko foti daabaaji neno temdere e chapande joy innara neno be nien woni talatari jabbine de en heddibe heddeji nokku beteedo semene to en neno ton innara an wala kilometreji chapande jeddi neno temdere di kan jitaama goto e mabbe dun nangama e ba hakkunde wuybe be yimbe nyakube neno kanyum e yimbe be ngala bawde sikasube en njanginama dum no puti sawrirede mere mere ndedo walde de wana jalm lamu biyetende ramed kanyu noti be neno fa neno sarusu kumani do neno ido kabar yo wawa tabintinde di golleji ton hollitama coggu dene ebbitima le isegu fa sugula nati yimbe ton en sabi de rendere sodama to en ko yata uyo temedidi yade temedidi chapande ijoyi ko jali e majje fudun tawa made ngana medene lobbe fes nenno beta hande député en nelama yidoya e burenkobe ben paccitanibe hunde fugo député en kebe goldude e ley hitande en député mabbe goto biyetedo Haidara Aissata Aissata Cissé kankom mo favorite be kaki jagordi jangirdi l'école fa yotto ngureji kanye kaki cennirdo ko foti milioji nogay e jeddi sefa nenno woni ko nati e dido kaki nenno fa hande jokke e hedade on jarama